mugaragaza imbere y'Imana yukoya bamwiza ha uretse gusa ha urukundo rw'Imana nirwo rwonyine rwabasha guhindura umunyabyaha
emere wizere amagambo yatubwiye turabana b'isezerano nuko turi muri isi
Nibwo bwonyine twabasha kutajya tujya kure yawe